kuhaswa wa mapenzi na Eri. Jesus, Jesus, Holy Stars Miss Ma, Mr. Goa, Tikika Music, Apopo, Sene, Iria Sikumito, Uro Ingoja, Ero Itafika, Ayani Jere Jere, Asena, Kuna Vigoni, You know my Benzi Rero, Anafika Wazi, Kuhunye Sata Gulore, Bali Anza Safari, Yao Yao Chumba, Kamare, oh, Rivia, baby, baby, Nero Rita Reha, Utu Uto, Utawe Shimisha Desi, Manunguzo, Osi Unaraha, Unakumboyera, Ajasi Enu Baba Dene Lingumao, Awabarati Kamini, Aye Mama, Katoka Bumu, Yakuwa Tupo Nae, Ameridia, Mama Mini Daddy, Angara, Wakupata Mgeni, I am a mirror. Watoto Rina na Aaron wanafurahi leo. Jesus, Jesus, mando kutumaini bizo na hizano sinde na nanema pina nina maezo na embera manaboera maulini jaki selina asisa haiko ni devini emana adongo boy na sande na edelo. Karibisha kisumu kibogori ando masika. Aya minore roma na haswa tototo mapenzi na Eri. Nipura ya mpendeka tuto katoto. Aya famire umba ni mama penzi. Unanoni mangizwa vitunga na vitu chihumo.
Ela aki ambata guloreni Eri.
Aya mpendeka tuto katoto.
Aya famire
umba ni mama penzi.
Unanoni
mangizwa vitunga na vitu chihumo.
Ela aki ambata guloreni Eri.
Salama na faina na wajomba Sami na mzediki wanafurahia kwa siku yenu nzuri. Jesus, Jesus, Segede, Segede, Holy Stars Music Band, Mr. Go, hey! Tingika Music, apopo, sende, atingika, 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 Segede, Segede, sende, atingika. Producer Tiger, your boy records, apropos.
Digelegele tumpeni eko,
mapenzi, anangalangalare.
Toka vihiko ni mpaka kisumo,
mapenzi.
Valencia.